Yeah, wananita tush, twende kazi man. Ya, raudi tumekam na ubaya man, na tunajibamba tu. Uku tunajibamba tukikata chupa, uku tunajibamba tukikata chupa, uku tunajibamba na wasupa, uku tunajibamba na wasupa. Tuko tu sabamba, tunajibamba tu, tuko tu sabamba, tunajibamba tu. Oya oya wazeya weekend imefika, tunaenda kubajuka. Tuki ingia club Friday Saturday tutatoka. Atuna araka, waiter leta zile drinks sote tunataka. Jaza meza na taska, Guinness na Smirnoff vodka. DJ adisia volume kwenye speaker. Cheza zile ngoma sote tunataka. Hip hop reggae raga kapuka. Tuna feel kujirusha kwa dance floor na kuzitoka. Kila mdhi akona furaji ya file kameshika. Nasikia mademu akiwika. Cheki kale kademka na tweki kavera sidika. Kare dio mimi nataka bila klade ukusiwezi toka. Bila klade ukusiwezi toka. Uku tunajibamba tukikata chupa, uku tunajibamba tukikata chupa, uku tunajibamba na wasupa, uku tunajibamba na wasupa. Tuko tu sabamba tunajibamba, tuko tu sabamba tunajibamba, tunajibamba. Leo tutalewa adi tuchizi, madem tunapita nao kama team afisi. What? Nitadandi ya dem atakaye ni binti ya wenyewe. Ninunuli ya madrinks adi alewe. Kesi badai, chali yake akileta nyenyenye. Nipite na yeye cause mini yule mbaya. Mina kuwanga more fire, misi wezi guaya. Ni midnight na bato tunaendelea kulewa. Waiter izo drinks tuzidi kuletewa. Sisi ni wale wa kukesha, atunanga pressure. Tena ni edi mandhi tuko na mbesha. Leo tunasababisha. Uku tunajibamba tukikata chupa, uku tunajibamba tukikata chupa, uku tunajibamba na wasupa, uku tunajibamba na wasupa. Tuko tu sabamba tunajibamba tu, tuko tu sabamba tunajibamba tu. Ni ya James Super, soga yako bala imenibamba. Nitakufuata bamba tu bamba, nipe jina na namba. Na daimina wetu kuwe kitu kimoza. Kutoka juu adi chini unakaa fine. Na peda unavyo shine, adi nikikucheki mina go insane. Kwa dance floor na peda unavyo dati wine. Kampu pewe glass ya wine. Una smell poa kama ya amani. Adi nimekutamani kama Dex, leo lazima tuende nyumbani. Kwa niko nini? Yeah. Uku tunajibamba tukikata chupa, uku tunajibamba tukikata chupa, uku tunajibamba na wasupa, uku tunajibamba na wasupa. Tuko tu sabamba tunajibamba tu, tuko tu sabamba tunajibamba tu. Tunajibamba tu, tunajibamba tu. Ah, yeah, ni tush, I'll see you, kaboom.